Onani chitunzi cha chisanu ndi chiwiri. Stefano aphedwa. Machitidwe chapter 6 verse 1 ufika pa machitidwe a chapter 8. Onani, anthu ochimwa akuponya miyala kupha munthu wotchedwa Stefano. Iye anatumikira monga mtsogoleri mkachisi kuthandiza anthu aumphawi mYerusalemu. Analalikira mawu a Mulungu mopanda mantha ndipo anazichita ntchito zodabwitsa kupyolera mwa mzimu woyera. Ena Ayuda anali kumtsutsa iye. Iwo anapereka Stefano kubwalo la milandu na mneneza kuti anali kunyoza Mulungu ndi kupeputsa mawu ake. Koma Stefano sanaopa popeza Mulungu anampatsa mphamvu kupyolera mu mzimu woyera. Ndipo iye anauza Ayuda aja kuti anapha Yesu amene anadza kudzapatsa anthu moyo wosatha. Ayuda anakwiya kwambiri mwakuti anaponya Stefano kunja kwa mudziwo. Komweko iwo anayamba kumponya miyala. Ali kuponyedwa miyala, iye anapemphera. Ambuye Yesu, landirani mzimu wanga. Pamene anali kufa iye anafuula nati, Ambuye, musawaikire iwo chimo ili. Anthu amene anaponya miyala Stefano, anayika zovala zawo pa mapazi a mtsogoleri wa chichepere wa Chiyuda, wotchedwa Saulo. Iye anavomereza kuphedwa kwa Stefano. Lero lino, awo atumikira Ambuye Yesu adzazunzidwa ndi anthu oyipa. Koma Mulungu ndi mzimu wake oyera sadzawataya ngakhale kuti anthu awaphe.